lo masalo mia le ono fatu la fono ina le malo tele. O le tatala o se vaenga o le supa e fata waise fale mua mua pe pa avea ma totongi fa maupo se deposit mo se fale mua mua pe a laulawina maila na tala ile tupe ile masina fau. Ile taimi nei ele mafaio na talaina pe fao ngā se vaenga o le superannuation se ivanga na ua li taia ma le toi fai ngā luenga se tangata. Aini usila, e mafaio na tala se vaenga o lau superannuation e deposit pe avea matutongi faa mau o se fale. Ai se aele mafaiai au se talia nei. I sini o le tamaita i o Balina G, fa ato ate te amalona to alua, ma na ia fa alia le faingata, ona tue tau amata, ma tau sefe se tupe o se fale.
And so I had to start all over again, unfortunately, as these circumstances, unravel. But I, you know, was a sole parent for a very long time, and having to juggle that, I didn't rely on social security whatsoever. I worked the whole way through.
Ilona totongi, ma le tau singa ola na tama e toa tasi. Na o se fale rent, po se fale maututongi, e mawhaiona i alavatia.
But I'm stuck in the rental market at the moment, spending, you know, close to $500 per week, whereas that could really go to a house, and I'm finding it difficult.
Na ia tā ua ana mawhai on deposits on a fale pe se tutongi wha mau. Mai se vaenga ola na supa. O le lima se lauta a lālea e tutongi o le rent i le vāiaso. E mawhai ona whaalu e tutongi e se mōkesi o sona lava fale. Ai le o le tutongi e ona mōkesi o le tangata e ona le fale lea ua mau tutongi e ua fie tausanga.
I would love to access my super. I would have enough there to actually put through a deposit. And even if it's like a guarantor for a deposit, I can get into the housing market and stop renting.
I New Zealand, pe ona sa unua shampoo bill e kwap. Ua lewa ona mawhai ona tala le super tangata New Zealand. E wha mau wai, pe avea matatongi wha mau pe deposit ai, se fale.
So it's been going for about 5 years, and you can essentially draw down what you have saved in your superannuation account. In New Zealand, it's called KiwiSaver, and you can use that towards your deposit.
Na sano Yakub, ole afa iya masani ono o yai iya le tala a tangata New Zealand mayala tau super. Pol fa pasene sful maliva afe tala. Ai. E to a lua se lau, a lua se fumale lima afe ia tangata New Zealand. Lātou te whaonga ina ia lātou supa. E tala mai tua. E deposit ai ia se mōkesi mō se fale. E iei fōi ia le whawhita auli i le whaonga aore supa. E avea matatongi wha maupo o deposit o le fale. E peo na sā anō i a kupu. O le whaalewe lawe o le whainga le nā. Ona o le ato o tele tangata o le a... Mafai ona lātou nono oina tupe e whaatau e se fale mua mua. O le ale iunga, o le siiti ai, po o le lifi ilunga, o le tau fale.
But the hindrance, of course, is that it adds to demand. In the last year, about 25% of house sales in New Zealand went towards first home buyers using KiwiSaver accounts. So the demand for housing, while we're not building enough, is pushing up house prices even more.
Shamubil Yakup